kizungu, mapenzi kizungu, zungu zungu.
Eyo, Zaki Entertainer representing for the Ignition Master Selector Cupid, wire that man.
Mama ya to, amechukua ye, my focus so, amechukua ye. Mapenzi, yani mchanga nya Daudi, yei, mapenzi. Kamchanga nya Abrahamu.
Inabidi ni mumbi mwenyezi jalali kwa moyo wandaniyo.
Toto si toto, yo ni maliza toto, na siyo utoto, yeah, yeah.
Amechanga nya wati, Nairobi City, paka Mombasani.
Kakol ha baby, baby, baby.
Nyama kwenye sambusa, kichuguni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasunga, msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta.
Cupid fan,
oh my, oh my, I don't like, I know it's in my life. Usije nikimbia dunia.
Allow me touch you baby, oh. Allow me touch you. Allow me touch you baby, oh. Allow me kiss you. Allow me touch you baby, oh. Allow me kiss you shady, oh. Allow me touch you baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto toto umeumoka umbika. Shabu toto mwenzako na malizika, eh. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika, eh. Usilete zoko, mwenzako watanizika. Oh, oh, baby naona, wewe ndiye hawa. Na mimi ya damu, upeleke kila kona. Nairobi sawa, madari salamu. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you changed my life. Oh my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you changed my life.
Mm-hmm. Mm-hmm. This is heavy.
Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Such a cutie,
oh,
oh, oh, I appreciate.
kishe cha beauty. Such a cute.
Baby, you inspire me. making him to lose control.
Look at this.
You got everything I like. Let me confess, kabla ja enda viral. Kila kitu wafanya mimi na I feel for real. I promise, mkono kwenye viral. And when you move in cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. You queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. Anyway, give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physicals, animals, and you never get to serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me.
Safari ya penzi na wewe sikatishe. Mungu mwema baba, bali atufikishe. Ni binadamu nakosea, kiteleza usihuzunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu natamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama. Mama, finishing the city kifuani mwangu. Nikupeleke nyumbani kwetu sheria. Kajue na ndugu zangu mama. Nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe. Kale shemeji zangu mama.
Mama, nipe utamu kabla ujatamka usingizi. Sikampaka tukiamka ni sirizi. Kakonko twende kamara kibirizi. Mapaja yake utamu michirizi. Michepuko imenuna imezira sili sili. Na weni kachumbari mayonaisi pili pili. Pili pili manga kuna kili kili wanga. Kili manjaro nyumbani kwetu kisimili mwanga. Si mama niki, si mama wima. Siri nikilele ni kufikishe kwa kina. Umebeba beba mkungu wa muleba. Uchungu kama kwao wakajifungue leba. Umebeba beba mkungu wa muleba. Uchungu kama kwao wakajifungue leba.
Mama roho kwako sikiwezi. Sitoficha mdudu mapenzi.
Mama roho.
Wanaramba, ebo, kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Mespend muda na vavanga. Najinadi kumbe weza wanaramba. Ebo, kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Nilipoteza muda na ukaringa. Ukaniona mjinga na umeharibu mipango. Nilispend muda kuwa chini. Hili ni kuwini, umenitupa hambo.
Kukupena sababu. Moyo meupa maumivu. Hata bila sababu. Moyo meupa gadhabu. Kukumena no sababu wanipeleka. Kutaputa wanipeleka. Kukumena no wanipeleka. Kutaputa wanipeleka.
The Ignition Master, Selector Cupid, Wire That Man.
Nespend muda na vavanga. Najinadi kumbe weza wanaramba. Ebo, kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Nilipoteza muda na ukaringa. Ukanyo na mjinga na umeribu mipango. Nispend muda kuwa chini. Hili ni kuwini, umenitupa hambo.
Kukupena sababu. Moyo meupa maumivu. Hata bila sababu.
mix with Vika's finest Selecta Cupid.
Oh baby, mwezako mina washwa pabaya. Kiuchokozi, ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi koko. Nidekeze kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, 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 aibu.
Shida yangu ni moja, nijuna nipenda, oh no. Zina pita kalenda, na memu natenda. Mperi umenambia it's over, ningejua moja. Kuliko kujipa matumaini, angali siwa uke. Masikini roho yangu, moyo wangu na virumi. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Namkumbuka baba yangu, mama yangu walinambi. Usipende usipopendwa, haya ndo matokeo na jone ya kebe. Nilie mwamini, ndo wamekula ya mini. Samuni, najitathmini, najuta kupoteza muda.
Professional, baku handle the way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carigo. Kidogo changu do chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, wabalidi ni pedoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. My sherry koko, baridi ni pedoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kwa.
Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimeza. Hata kama nyuma umepigwa basi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Kirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama
mbota. My life, I will ever leave you. Kama nakifa unizipe. Kamwili joto bara, I wanna be with you. Ukipakuwa minipike. Oh no no no, hola. Umatu katarina karatu, na ilo shepula kibantu. Na waza ni kutora tatu. La usicha ukariha.
Baby, you know this when you look for. No man don't drive in the city together. Show me your driving license. Okay, pull on left and open map. I wanna show you the right way. Baby, kutoma roge ne. Hey, 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 oh. Tell me, tell me where you come from. I will just say, for the boo say. Ah, eh, ah, eh. Nyineli buzo, sigala bojo. Question one, when in,
nani test?
Pull on nipe ware, pull on wachi parat.
Selected
Cupid. Super Ferim Pay.
mpenzi waona je hali yako
sabaha nuri lazizi hali yangu kama yako
waona je wazazi nyumbani utoke hapo
kawa nusura mwenyezi yoku ya juu yako ebu nitoe majosi unijuze shida yako
shida yangu sijiwezi dawa yangu sura yangu
ebu nitoe majosi nijuze shida yako
shida yangu sijiwezi dawa yangu sura yangu
wengine weachomozi na kupenda peke yako wengine weachomozi na kupenda peke yako
daima nitaku pendo lako daima nitakuenzi sili tupi pendo lako
you're chilling out with Selector Cupid thick as finest.
Cupid Pandemix.
You are the light in my day, you bright in my day, when I see you I know I'll be okay. You are the one that I feel, and you know that it's real. When I think of you, I know I'd be okay. It's you, my love. Anytime I sleep, I see you, my love. Early in the morning, it's you, my love. It's only you I'm needing. Say you never leave, 'cause you make my life.
Chabas paka majogo kitandani ni mafuzo ya kikomando nipe mama nipe nyumba na choo kera umefua peleke bila chambo wanapata kafu wanajona tunapendana tunawapa kafu paka maji wanaita mama 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 umeniweza nyanganyanga ayu nyanganyanga Teleza nyanga nyanga Kumako nyanga nyanga Umeniweza nyanga 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 teleza nyanga nyanga Kumako nyanga nyanga.
Don't kiss a coffin.
bwege nansi kwa kuonga onga Sabuni chooni Namaliza mimi kwa nini jamani Kama mwajuma Basi mutajabu kanipo Salima Hata kima pensi anataka boy Makumu Avelina Bada ya kumpagari eti anita Guhu sina
Because finest.
When I need to go more cafe, I will live. When I need to go more cafe, when I need to be in me.
Yamani raha
Cupid Parliaments
Takulinda kwa kunuti Nitapigana jihadi Pendoliwe madhubuti Wasingie waganga Wapambe fiburu shuti Wapechai kwenye jagi Yetu tamu biskuti Wasitie mchanga Pensi letu basi kelika bomba la mbele Pia Ulipige mabusu Wachome kweli kweli wenye viherehere Pia Wakome ya soa usu Bebe zima fe Nimeleta kipepe honi pepe Leo zima fe Nimeleta kipepe honi pepe
Lakers finest
Ewa ma Mungu kanipa nilicho mumba Mashallah Raha Na wala Sishiruki kuba tulimeni somba Nala nala nala
jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basikeli kabomba la mbele, pia ulipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakome aso ausu. Bebe zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe.
Yo, Zaki Entertainer representing for the Ignition Master, Selector Cupid, Wire That Man.
Nimeishiwa na pozi mie, nimekosa mali.
Cupid Band Mix.
Nabaki huu, kutwa kukuwaza. Tamu sijega ukashupiri, moyo taukwaza. Ahai, wewe ndo jike langu la kopa, mindo dume lako la shupaza. Na uliko ni mbali njo, kabla kiza kijatanda. Mimi kama nyoka mwendo wa kinyonga, macho ya kudondokae. Nyongo mkali ya ini ndimu mkata shombo, we dada umeniweza e. Ulimi kama nyoka mwendo wa kinyonga, macho ya kudondoka e. Nyongo mkali ya ini ndimu mkata shombo, we dada umeniweza.
Mbono nachelewa, mbono nachelewa, mbono nachelewa, chelewa, chelewa.
Salama ta usijani, nalishwa binono na jiria, biriani angamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina, kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina. Enzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Nimeuka nidhara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia, kumeza ukatema. Misi na gari, ninge kupa nini tena.
Nipendwe ni oh kweli siwezi kupeleka mabu.
kuna mbuzi kwa mganga, kutotunguli kuangamie. Mara ni charagwe chale mwile mzima, nilambishwe vale kutafuna, nichomeshwe mbwale kama mtumwa. Misi awezi nitumishwe mba kuni mishuma, nigalete mchele umamuna, mara eti vitenga na shashuma. Misi awezi
kuroga roga, mweze na kuroga roga, nani ya kuroga roga, mweze na siwezi.
Select a Cupid, take us finest.
Moyo sunge baki nao, nifanye kivuli. Ruksa tuni chote nyayo, nifunge nitulie tuni. Mwafulani, anauliza umenipa nini. Waudi na ubani, mimi kulia ya mimi. Mkoni tamani wapo, ila sijaona. Na kupenda peke yako, mapenzi nimekoma. Na kipofu misini, uchungwa mapenzi unakabako. Situkani mamba mtoni, umenipa yote na mbapo.
Baby, ona sasa ona, ona sasa ona. Ona sasa ona, ona sasa ona, ona sasa ona, ona sasa ona.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro. Na bando letu la buku, mapeluzi mpaka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro.
Select a Cupid, take us fire.
Anipelekesha, msobe msobe, kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapunye, mungwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mungunye, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam kolea. Benzi letu baby tam, yani paka kisokoni tam, tarara.
Sikuwachi pengine uniache wewe. Halimadi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu, kama mboni ya macho yangu.
Cupid Pandemics,
takulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu, kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usigine chako fitna na maneno yao.
No friends on the Nadia, hello baby. Oops, ala nilikosea, nilimanisha. Hello,
Pika's finest.
How are you baby, oh? Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku wewe
umlea mapenzi nionyeshe, nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo sister anipwaza, eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu, thank you wewe.
Yule yule, mimi na esiku moja tupendi.
Eti select a Cupid, thick as finest.
Na yule Diana, mwenyewe ndo mpangaji. Akaleta beef eti na mwibia. Si uongo bwana nitamnyaulia. Akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha. Nisije kosea unigombeza. Useme hunipendi unilize mie. Unitapo sister ya nikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Akitida goma baby. Yule yule mimi na esi. Oh
baby.
Vidonge, nime baini baini, wana tapa tapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea Kintazama yako macho, nalekea ikigusana yangu na yako, katoto hodari, katoto hodari, katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
so ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno chake cha kipekee, kiuno chake cha kipekee, yani figa nane kamili. Tena magari na michango, usiku na mchana, washikadau na wasanii. Mimi na mlaumu mama, ya kulorithi matatizo, uzuri wako swasari.
Usiniache nitatanga tanga yatima oh.
Mwendeshe alokufunza nyakanga kitandani jo. Nimeona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto, nichoche
ndege ukawaone wazanze nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe tuchome kambuzi na ngombe, nitafanya harambe dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe, harambe baby, harambe, harambe, harambe baby.
Ooh, allow me to say my heart belongs to you and your heart belongs to me. Maybe come how to poromoka poromoka tum tum. Maybe come how to poromoka poromoka tum tum. I travel down the streets, I seen a lot of teens, I seen a lot of women, but moyo ni kwako tu.
Wanataka Tika's finest
baby. So nitafanya harambe, nitafanya harambe, nikupandishe ndege ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe tuchome kambuzi na ngombe, nitafanya harambe dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe, harambe baby, harambe, harambe, harambe baby.
Tazama ni tabani rangi ya joy mudengi, utadhani samabani. Tabasamu ka mtoto beti kialo wa kismile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani. Arama shawuzi kabuda kiuno chake fera, sigo mzito sana mina shindo kantotula. Ana mashauzi kabuna kiuno chake fera, sigo mzito sana mina shindwa kantotua. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah, you my number one girl. Oh yeah, yeah. Oh Kenyan girl. Oh yeah. You my number one girl.
Nitarudia na yala umeki tukiwaza kishika tama. Nana kutukana na kusema unamana kijibu sawa. Kupenda mimi kama nana tamani nikuibe. Alikupata ye kakukosa mimi, anachopasa ye ya kutuze. Oh, 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 oh. Kizunguzu anaye kupenda kikweli, umwani wa mana kizunguzu. Kizunguzu anaye kuonga mapenzi unamwona mkuzi kizunguzu.
Ukausokota ukaniburuga, ukanikokota kwa shuruba papi, ukanichambua kama karanga, ukalivalia kibwebo vanga, ukakitupia shimoni chanda. Sikuwa na la kutunalala, hata nikitaba samu machozi yana mimi nika. Yana mimi nika.
nyoka nyoka. Ukitembea unanita, you're my lifetime sugar. Utamuona ninogesha, zunga nishike kiuno, bina nivuje ungo, niteme mate kwa shimo. Chezo wache maringo, burudani kipango, ujuzo nao nipemo. Mama Amina Fatuma o, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza nibebe juju.
One time dash to the lingo, two times azonto, three times shake your bum bum.
Zaki Entertainer representing to the Ignition Master Selector Cupid. Wire that man. Entertainer representing to the Ignition Master Selector Cupid. Why are that man?
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela, mwanangu Gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shote,
aina ma,
hey, hey, konyesho mifofuza,
aina ma,
go down baby,
katika, 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 katika.
Teso, utamu na ngangania, ndizi kwa nyama na pata mchecheto, na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo, unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, uwezi pata we mpaka usimame, haichangui mbamba mnene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba, nakalivo na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
Hepatik, kupatikana, hepatik, kupatikana, hepatik, kupatikana. Nilienda cheza rumba, teini kate kidogo, mifukoni na mabunda, njoro akaja na simpia ni yeye. Kaenda cho o, akawaongeza mo o.
akaina manie ya Claire akitingisha kanungo oh 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 akani winki ya one time
ni yeye
akani feel videtri
ni yeye
akasema duka jafunga
ni
mali nikibao nitapata
twende
akani winki ya one time
ni yeye
akani feel videtri
ni yeye
akasema duka jafunga acha de palala la 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 la
nimepatik patikana patik patikana patik patikana patik nimepatik patikana patik patikana patik patikana sule kafunga bindi duka ndindi ndi nikaumia tu mimi mimi kampata sle roisa bum 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 kaomba shisha shikishe tu
nikahisi nikatambe ananyege kakarao akarambo na kanambo kanipana mbaki mpango kaweka mchele pombe nikanifanya kobe nikapoteza famu kadhani ni wewe baby dongo oh 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 utaniumiza ro oh 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 wangu maembe dodo oh 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 tutaishi mlolongo oh 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 nawe, we unanikemea nawe ulinichezea wacha we kuntetesha cheki alikupiga wembe
aje patik patikana patik patikana patik patikana patik ni patik patikana patik patikana patik patikana
maumivu na ukulia umegonga na hisi engoba na damu na tirika tiki moyo nimepata mtetemo
na una nini kwa mkono jo
mawe.
Umegonga kisogo jo
mawe.
Na unachocha maporo jo kani mponja nazo jo wacha kumkelelelesha uende dina hata kileleshwa na duka tena usiwa yufunga umpelolo na msonge mbele mkalaze kwa bedi mponge
katambe
akupikishe randa
katambe.
Na una body kinyama
katambe
uruko zitambamba
katambe
atapatika
Patika, yo, Zaki Entertainer representing to the Ignition Patik, Master Selector Cupid, Patika, wire that man.
You're chilling out with Selector Cupid, Thika's finest.